ZWAP.com.
This is Essence Vibes.
My. Oh yeah. Unitoki kwenye njozi zangu, swaga zako zinanimaliza. Sikuchoki mpenzi wangu, roho zako zinanimaliza. Sio mizizi wala madawa, sio miti shamba, haya mapenzi. Sio uzuri, sio mavumba, sio umaarufu, haya mapenzi.
Ife, ife mi, my lover, kipenzi changu. Ife, ife mi, ife, ife mi, my lover, onife, oh, ife, ife mi.
Sio mkubwa, katoto ka 2000, na choitaji kupendo, mipilika siziwezi. Kuwa nawe jambo kubwa, nanipa haja za mwili. Wezidisha kunipenda, mie kuchiti siwezi.
Sio mizizi,
wala madawa, sio miti shamba, haya mapenzi.
Sio uzuri,
sio mavumba,
sio sali,
sio umaarufu, haya mapenzi.
Ife, ife mi, my lover,
my lover,
kipenzi changu,
kipenzi.
Ife, ife mi,
mpenzi wangu.
Ife, ife mi, my lover,
my lover,
onife,
onife,
oh, ife, ife mi.
My.
ZWAP.com.